kasanti anjagala naline metwa kufuna omutufu ampumuza kwomutima naterera dadi wange yampumuza ukwagala nkufunya okunji era wenji mmalirawo
ambasalize nabalemete mukuwanga wanga kuba wange sisobola
Kubanga mwaufu.